አድማጮቻችን በዚሁ ለዛሬ ያዘጋጀንላችሁን ፕሮግራም ፈጽማለን። በሚቀጥለው ሳምንት በሌላ ፕሮግራም እስከምናገኛችሁ ድረስ መልካም ሳምንት ተናቆዩን። This has been the Voice of Ethiopia from Minneapolis, Minnesota. Until we see you next week, have a nice week.
Bishanchina madasi lucky say haka karonil kana desite il tambora tambo balesite
amurani diasi mudani uya futa dadasi mudani taguntu taduve tibubuta walo ye dio walo ye riga muriti aga karo makabora gutole makaro
amatiye 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 amatiye
Yoma gelele esiga
gelele fudi godola
gelele fudi godola
gelele fudi godola
gelele fudi godola
kurupenga rifate
gelele fudi godola
badala nyana shawe
gelele fudi godola
yobuza konna tolte
gelele fudi godola
gajadi volki gurba
gelele fudi godola
nukero gurabane
gelele fudi godola
Ediro lira gala
Gelele fudi godola
Tadabi farsi farra
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola
Gelele fudi godola de gar samarate o magaya chida de nubines mira mi dadi shakeno alas iko bae go fare filate shubedu na de gar samarate o magaya chida de nubines mira mi dadi shakeno alas
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Kurupe ngari fate
Gelele fudi godola
Badala nyana shawe
Gelele fudi godola
Yobuza kona tolte
Gelele fudi godola
Gajadi volki gurba
Gelele fudi godola
Nukero gurabane
Gelele fudi godola
Ediro lira gala
Gelele fudi godola
Tatapi farsi farra
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola
Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola Gelele fudi godola
go fare filate shubedu nande gar samarate o magaya chida denu binens mira mi dadi shakeno alas
iko bae go fare filate shubedu nande gar samarate o magaya chida denu binens mira mi dadi shakeno alas
Gamba shanana
Gamba shanana
Gudamba shanana
Oh, 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 oh
si marsi o fu per e fasce
o fu per e fasce facete che rogu
dire hingal
facete che rogu
wa rimali
facete che rogu facete che rogu
gici
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 gesce
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 dina sirti marsi brother bo
brother bo
Can I go to the
other
one? The
Oh, God, I'm a man. Gari gari
tetli
merka e bakita avati ka kamai ka di sabe jeramti nabde kusama ati akasumati nukap hello akam jirtu ragge fatto da kenya asi media rajrega divama harra ke sumota lama asis namatoko kabat dengera harra kani ratti mariannu ebba kitava kana kuno an kani samini hanga inkabu or inkabdu kani sabe kamarin parre famera kitabni kuni kitaba jolleti ega kitaba jolle hara barresite episode of de majerti episa Minnesota ti torbanufu kefama kanarati Marianna Harra adde sabe baganaga nufte akam
galatame nagahesani
fayada akami
galatame faya
jarra amma tokko sagalenke hindaga mu sagale onukasi. Hello.
Hi, amma ho, akam.
In nagama, amma in nagama.
Hi.
Ya, haye. Aga baga naga nufte, ade sabe wajjini ni Dr. Marcos Bakutos in kamna. Asi mo Texas rama milli kenya yero hundu mayu abdun nwajjini njira. Abdun karabil bilatin hermata. Dagge fattota kenya ga amma ke sumota kabadde du fejera durse sabe dan bagana ga nufte jere malaka kabatte rufte irganga fadde irgaif siten boda gara ke sumota kobrotin darba ade sabe me bagana ga nufte malaka batte rufte
Galatame Alfado, Kitaba Kumatref, the Tiktaba Jolle, Tiktam Nikoni, Kada Imaniti, Afan English in Duran Barese Ture, Mamo, Afan Oromoti, translate Yuka, Jijireti, Afan Minnesota T. A. Baisakna, Ras and Hakopin, Copi, Sagantanta Joletti, Akira Tirmatan Mafini, Rufnera Galatoma.
Haye, head to Galatomi, Nutisija Javesena, Baga. Naga nufte mammaxa tokko ninjal kaba jecha farenjinje tutokko maljadu ijollenke biyi kenya egere essa gesi jennani harra ijollen essa jeru jaran maalif ijoollee haalli itti guddisnu keessattu yoog barruu daa'immanii gaarii harra'uu qabaanne biyya hawwattu biyya cimtu biyya gaarii qabaanna borutti har'a garuu waan akkasii sana yoon qabaanne boru ijoolleen keenya bakka nuti hawwinu ga'uu dhiisuu danda'u kanaafi egaa baga kitaaba kana barreessite baga ijoollee keenya gargaarte congratulations siin jedha maqaa simbirtuutii fi maqaa KFAI 90.3 tiin jechuudha mee dooktar maarqos nu bira jiru amma dooktar maarqos maal jettu saabeen kitaaba barreessite kitaaba daa'immanii torban eebbisiisuuf deemaa jirti mee nagaa jedhaanii ergaa qabdanis
ai galatooma anaaferu keessaniif hedduu gammada akkasumas addee saabee kitaaba ijoollee barreessite duri nu abbootiin ijoollee keenna teennee yeroo shooyii ijoollee wajjiin laallu nus shooyii sani injooyi godhaa laallaa ijoollee iyyuu dagannee booda suusii nu ta'e waan ijoollee san laalla jechuu kitaaba isiin barreessite kana kitaaba lachuu afaan ingiliffaatiif afaan oromiffaatiin barreeffame argadhee jira booda galeenii manumatti dhiisee tureetoo guyyaa tokko naa bilbiltee dubbistee anaa makiinaa ofu dubbistee naan hin dubbifnee garuu hin dubbisaa jedheeni booda galee dubbise kitaabni akchuwalii ka ijoolleetii miti kan nama guddaati ergaa nama guddaa ta'ullee of keessaa qaba kitaaba hedduu bareedaadhaa yeroo takkaan gattaa'ee ka afaan oromoo saniin eegale ka afaan oromoo sun akka gaarii barreeffamee jira qubeen isaas hedduu dubbisuunis hedduu nama gammachiisaa iiziidhaa uma takka oduu nan rakkisin dubbisee booda ka ingiliffaatiin dhufe akchuwalii ka afaan oromiffaa suniif ka afaan ingiliffaa sun hedduu wal simatanii hedduu buuka bareedaadhaa ammoo ka jechoo barbaadu kunini it's just a start laabireerii yeroo deemtanii bakka ijoolleen itti taphattu kindergaartinii yeroo dhaxxanii materiyaaliin ijoollee afaan keennaan yookiin ammoo seenaa keennaanii hedduu barreeffamuu ka qabutu isarra jirutu jira ati ay galuu kanaaf hedduu na gammachiisee jira jabaadhuu galatoomii jedha karaa kiyyaan.
Hayyee hedduu galatoomii egaa kitaabni daa'immanii baay'ee ulfaata barreessuun isaa dhugaa dubbachuu fi namoonni gurguddaanis kitaaba daa'immanii hin barreessu maaliif namni baay'een daa'immanii fi inni iyyaadu konsarnii qabu. Kanaafi fakkeenyaaf akka pirezidaantii Ameerikaa duraanii Baraak Obaamaa akkasumas namoonni baay'een namoonni bebbeekamoon daa'immaniif kitaaba barreessaniiru. Abduu Dhiifama Abduuni Teeksaas irraayi Daalaas Teeksaas irraa nu bilbilaa jiru. Abduu Saabee fi Dr. Maarqos nagaa jedhiini akkasumas yaada qabdu.
Addis Abee Dr. Maarqos akkam jirtan nagaa fayyaadha.
Nagaa akkam.
Nagaa dhiyaadhu.
Gaarii sagaleen keessallee hedduu asii Addis Abee gaafa garbis gammachiisan jaha kitaaba tokko jalqabanii bakkaan ga'uun ifaa jire tattaaffii guddoo namarraa eega namarraa barbaachisa.
Haloo.
Galatoomiin siin jaa kanumaafu baga rabbi si gammachiise. Haloo dhageessaami.
Yaa inni nagaa.
Si dhageenya.
Arabli maal jaa oggaa du'aa eegalu Allaahumma ja'alu waarisan annaa jaa. Yaa rabbi gartee nu booda warra aadaa keenya nurraa fudhatu warra amantii keenya nurraa fudhatu. Warra gartee isiratti nuti ni dabarraa warra gartee afaan keenya nurraa fudhatu warra waa hallee keenyaa nurraa dhaalu yaa rabbi nuu kan ijaabeeta. So it's very important wanni jiraannuufis wanni dareenuufis ilmaan keenyaafi ilmaan keenya kana gaa handi lakkaatan itti goonu xiqqoo rakkoodha nama gartee adarsi taatee ilmaan kana handi goonu beekomsa jabaa barbaachisa especially ammaa namni edduu yoo developmental psychology hin fudhanne san hin dubbisne dhugaa ijoollee handi goonu nama rakkisa garuu kitaaba kana nu gumaachuu keetiif galatoomi fakkeenya basumaanuu wanniin gartee ani ummata keenya dhaamu ijoollee teenya akkaataa nuti itti guddifnetti gartee guddisnenne yaaduun faayidaan qabu nuti zamana biroo keessatti guddanne isaan zamana dhibee keessatti as bahan jechuudha kanaafu ilmaan keenya akka awura keenya tumaa nu guddisanitti san ta'uu hin danda'u ilmaan ijoolleedha daa'immanii suuta guddatanii kanaafu gartee saayinsiidhaan karaa saayinsaawaa ta'een guddisuutu nurraa eegama fakkeenyaaf amma ijoollee teenya yoo ifi dhalle ijoolleen teenya teenyuma ta'uu qabdi aadaa teenya fudhachuu qabdi afaan keenya fudhachuu qabdi maqaa ijoollee keenya maqaa oromoo baasuuf qabna alagaan wanni fakkeenyaaf hoggaa kiristinnaa kaaftu mana matiskaanaaf gaggeessite ati daa'ima kana maqaa biroo kanniifi maqaa ati aadaa kee hin fakkaanne si hin fakkaanne afaan kee hin fakkaanne kan nuunif gaarii miti lammata maqaa jechuun it's a reflection of many things hoggaa fakkeenyaaf amma hin darbe michoo amma dhalatte akka oromiyaa yoo baafneef michoon tuni ani oromoodha jettee yaada guddatti biyya sanatti oromiyaa jenne maal oromiyaa jaaniini oromiyaa nuubeessaa guddatti maqaa bareedaa oromoo kan hoogganneef if jaalachaa guddatan jechuudha konfidensii horachaa guddatan jechuudha kanaafu maqaa ijoollee teenyaa haga dandeenyutti maqaa oromoo baasuniif gaariidhaa yaadajuu saniin qaba inshaallaa ammaantana addee itti fufi
hayyee galatoomi abduu baay'ees galateeffannaa addee saabee gara keettiin deebi'a kitaaba kanaa egaa barreessitee ummataaf gumaachitee jirta maaltu si kakaase kitaaba kana barreessuuf
duraan ani asittiin guddadhe beeta akka ijoollee hedduutti dayasporaa keessa tokko mana barnootaa keessatti kaawwan biyya kanatti kaawwanni afaan oromootiin barreeffame jiru dabalatee mallee
asitti dhiifama yeroo tokko barataa 3200 Minnesota keessa jira maayindiyuu kitaaban qabanii itti fufi
lakkoofsa guddaadha lakkoofsa sun dhugatti galatoomii kana sheer godhu keetiifi amma kan mana barnootaa keessatti kan afaan oromootiin barreeffame jiru dabalatee ammallee maqaan maqaa akkuma obboleessi keenya jee maqaa keenya amma istoorii buukii adda addaa ogaa argitu keessatti hin gartu amma uffata ijoolleen uffatu keessatti uffata aadaa keenyaa hin jiru maaliif istooriin barreeffame hundi kan namootan warra biyya kanaa yookiin ammoo warra biyya biraati kan barreeffame. Istooriileen amma seenaan garaagaraa ta'a barreeffamtu wanni taphaa ijoolleen taphattu adventure buukii waan akkas akkasii jiraa miti hedduu gosa adda addaa jira kitaabni kanneen keessaa wanni keenya wanni hafee fi just nama barreessuutu amma dura hin jiraatiin ammallee lakkoofsaanillee guddaadhaallee nuti oromoon guddachaa jirti biyya kana keessatti. North America keessattii fi biyya biraa westernii keessattillee guddataa jirti lakkoofsa ammallee lakkoofsi namuma kitaabaatu hin jirre amma dura yoon aanu research yookaan godhu barbaaduun ture na waan garaagaraa kaniin gartee reference godhee barreeffama kiyya kana itti gabbisu garte hin arkanne ture so jalqaba akkuma turre fujjattee. Fuuldura maaliif wanni waan goonu nuti wanni rakkannuuf maali ilmaan keenyaa fi hanga ammaa dhugatti aan hin beekne hagaan haadha ifiif hin ta'initti yeroo hedduu amma abbaan kiyya waan maak sadila himaa gorsa hedduu.
Yeroo tokko namatu si dubbisuu barbaada hayyee itti fufa.
Gorsa hedduu.
Sorry tasaastawal.
Altasaasaatkum. Sawit nan keetu beriidiyo.
ኦኬ
ከባልኩት ኢትዮጵያ እንትን ግሬ ጃኬት ትቼ ሄጄ ነው እሱ እዛ ውጪ ጋር
ኦኬ
አስቀም ንገረኝ
እሺ ስቱዲዮ ተዋገተኒ ቱሬ ዲፋማ ማሚላንሴ ያ አየት ፉፍ
አማ ማቲን ትያሁ በርኖታ ጃላላና ጉዲፍቴ ሆጋን አስቲ ላሉ ሀዋኒ ዋን ከኛናርኩ ዋና ማነ መቃነ ፈካታ ጆሌዎቹ ተኛው ፈቱንጅሩ ክታብን ጆሌዳ ከሰቱ ሂንጅሩ አፋን ከኛ ከበረ ፈመሄዱን ሳኑማራሁን እትደበረቴ ሆጋን ሀየገን ሀደቴ ቦደ ሀይ ጆሌት የማልን በርሲሳ ኤዶ ድቢን ሀዳ ፈባህ የሪበል ኦርክትተና ማል ረት ሲንጉ ድፍነ ማል ሲንጎነ ዛኒ ሮንደ ያ ጋይሳ የደማ ደወሪ ማገባ ዘቻቲ ንጉ ደደ ገሩሞ አኩመ ዛኒ ኤገ ሀደታቴ ሀዱማ ማለከታቴ በይታ ዛኒ ምቲ ሶ አናማ ጆ ኢልሞት ያስቲንዳ ዱጭራ ስቲ ጉደችፍቴ ሲ ጆለንዲያ ማልን ለፈኻዩ ፊቀባ ማል ወርከኝናፍ ለፈኻየ በረብ ጃኒ ለፈናኻ እንድርቀማን ገርተ ሶ ሰኒፎ ዋንታ ሀዋስ ንኸኛን ቀብነ ኤጋን እትያደ ጎዱማን ቀባ ዜት ማኒፍረ ሙርቴሴ ፍረደ ሪስፖንሲቢሊቲ ዋንከና ጀልቀበ ጋ ረቢ ገርጋስ ረቢ ትዮጂ በኩመ ጉዶ ተከገያ ዜት እያዳ ሳኒ ወኒና ኻሴ እንጅሩ ወንቲ ክታምኒ ጆለ ካፋን ኦሮሞቲን በሬፈመ ላይብራሪ ፈደ ዮንደቀማ ጋ ፈደ እንጅሩ ካጆለዳ ስፔሻሊ
ባይናን እንጅሩ ጉቱ መት እንጅሩ ወቶንታይት ባይናን እንጅሩ
አመቶኮ
ማለክታባ ዋንቀቡ ነንጉርጉራ ገሩ ገሃሚቲ ያ
ያ አማ ካመዱረ በሬ ፈመሌ በር አከቲ ላይብራሪ ገረገራ በከዳደት አርከሙ ሰን ጋይረ ደለጉ ኑረ ጅርቲ ገርቴ ከበሬሴ በሬሴ ከዋንቲ አና ጀነሬሽን ቲ አኑ አና ጆለቲ ገርቴ ወበለያን ከኛ ሄዱ ጅራም ጆለን ሮሞ ተበረቴ ተባሁ ገቱ ዋኒ ሆን ካከኦም ስመታካ ኑፍታ ሀጀት ማለት ሴን
አሰረት ዋንቶ ኮንጀቹ ባርባዳ እስኒስከ ሱሞኒኮ አከሱማስ ናሞኒ ኑዳጋ ጀርታኒ ገረቶኮን አኩማማ አዴሳ አቬንጀቴ ላይብራሪ ባየ ክታብኒ ሂንጀሩ ክታብ ኖሮሞ ላይብራሪ ዮዴምታ ፈከኛፍ ሚኒሶታ ቆፋ ላይብራሪ ኩማቶኮፍ ዲበሳዴቲ ኦልቱጀር ሚኒሶታ ቆፋ ጀቹዳ ኦቶይሳን ክታባ ሻንሻም ቢታኒ ክታብ ኖሮሞ ሜቃ ከቢታሙ ይላላ ቀርሺ ከሰኒን ቢቱን ቀብደን ላይብራሪ ከሰን ዳክታኒ ኪታብ አዴስ አቤ ኢጆሌ ኮቲቭ ነምበር ባደው ጀተኒ ላይብራሪን ሱን ሂምቢት ዮ አከስኮታኒ ቶኮ ኪታብች ላይብራሪ አከታው ጎቱ ለመፋው ፊፊ ሲንፈየደምቱ ነማብራስ ሲንፈየድ ነምኒ ብራስ ካንቁበን ቀምነ ኪታብ ኦሮሞ ካንበርባዱ ጅራቹ ደንዳ አቺ አርገቹ ደንዳ ጀቹዳ ካናፊ as Minnesota Kofamiti State Jiru Huntu Matuyu Kana Gochu Nidandenya Hala Kanan Kitamni Kenya Akka Library Galu Gochu Nidandenya Dr. Marcos Garakesa Nitindebia Yerodio Fakenya Fi Dr. Gammachun Kitaba ABC Sani Acharrati Bajinan Si Aynan Hirma Chaturtani Ega Kitabo Tabayedu Wajir Jirtu Amma maltu sinkakase ma me why wa ma kitaba kan ogbaru wajji wal qabsi se wanti nunjetta njira
wa heddu jechon nidandama kitabnini senanama fakkena why dr gamachus kaste wana dadda senan kena yero akka kesahu ummata oromo oral wanjedamu afan qofan abbotin nukani daiman kenna tenne halkan sena itimna sena garagara itimna sena sunnin sena gurguramu addunya bira ratti barrefame sena akka story titikka tahe gurguramu jecho sena lencha sena adurre sena jalde sikani maljede halkan tenne dagaha bulla walit nuttima bulan sena kunnin horida kunnin gara mallaqa gara horitti jijjiramu jecho namo sena kunnin barrefamu jecho barrefame sena namatokko darbu gara generation itano ditte darbu jechoda kana fi yero amma kana senan nu argut jiru bu kolen bukni yero du inu barre fama yero du demneti qodar lain fudanna garu yero sena kanke waye kanke wanni calankis kakale afanin dubbatam kaman guddoni irradu macho jiran ka worri argitani jechota gara gara dubbatan kuni sena isa taani nama kolfisisan kun nurra duhu jiran sena ammo yero amma darbine addunya khesa demne sena biyebro sena antenna gababate sena wogashan wogadi damata tutti sena of duba demne wogadi bakan of duba demne fudu wogashan tama sena ken of duba fudun yo barrefa meqof yom barrefa min sena san argun dandenu kana godu famo namoni barresan akka incentive argatani akka ittifufani namoni bros barresan namota sanin cina dabachon namota sanin galato majachon namota sanin wan isan ittiro isani ballesan akka gati qabu itti agarsizun gati qaba ta yerona ti ballesite yerona ti tete buka kana korte researchin ati gote demte matansu kana hunde gote kuna mo gati qaba anaf ijolleti yaf ni fayyada jenne nama kana tisimu dandaut nurajira kana kagonun dande namota kannin guya kanatti kabaja kenninefi ulfinna kenninefi wango dansanit akka ijolle skula demte gafa graduation isi gamadde lafti tidipatu sane isana mo alkanta ani qora barresa bulansun guya sana mo akka ijolle e baf guyihatte tani diatan jechod namu isan galate enfata namu isan iradubata namu bukasan bita kana kana godun barbachi sada ammammo jijjiramni mul'ata jira ummata kenna keessatti ummanni kenna ofiin of bare nama kennaan buukni isaa qorame seenaan kenna ofii qoranne kadur namni nu qoree buuka dubbifnu irratti arraba qofa dhagahaa oollu ka ummata akkanaa ummata wallaalaa jedhamaa oolu ummata kana jedhamaa oolu arra ofii kennaa seenaa kenna yoo qoranne bareechifne dhugaa jiru waan abbootii teennarraa fudhanne qorree waan dhageeffannuuf kanaaf bakka buuka signing kana danne buuka kana binne godun waan xiqqaadha is the list we could do kanaafi waan kanniintu taamaa jira Minnesotattis gara biraatittis kanumaafi we are very excited jechumaafi addeteenna
haye galatomi abdu jirta Abduni wanjerun fakkatu bilbili addecite ega yo debienu bilbili Abdun jira de bilbilera hello Abdu
hi hello jira tafari doctor
yeah
doctor jira
haye yade dabalata garu jiddu sitin debi Abdu gababdu matti sabe esate bifama sa kamite bifama kana nu ibsito abdu sitin debia
guyan isa saturday as demo kana may guyasa gali at Hennepin Technical College ti sa ala marra hanga sa ashani fcinati saganta wan babreda takalle ko pe sutenya jollet wan kana jollet lead go ruta by the way ani aver ani barrese ka isani ti bukni ko kawa sati jolletu saganta guyasani lega geso ta wana jai barkote sanat ira hawasin lera gamata jetu yada
ya Brooklyn Park edami
Brooklyn Park yes Brooklyn Park Hennepin Technical College it stadium isani khaisat
okay Abdu tefuf
okay gari ga duga ilman kenya kabenya kenya wanni garte hojjennu fis melli isani fi garu ilman kenya kana ilman kenya kemi guru dendenya me yoni ta dunya tarna de berho direction anu tigarte isan kallati isan de mesan akamitti akara de manguru dendenya du gyo ya du garte ka kenya nuti ilman kenya wal if de sukabna nuti isan jolleda akesan jolle chung jollu jolle thon kabnu yo isan wabel lesan isaan tana kana galte lolu tumu kunin barbaachisu akka isaan aadaa tiyya fudhatan akka isaan afaan kiyya fudhatan akka isaan amantaa kiyya fudhatan ani fakkeenya gaarii tahuun qabaaf obsuudhaafiin qabaaf ijoollee tiyyaaf jechuudha. Ijoollee itti dhiyaachuun gorsuun jaalalaa kennuuniif akka isaan si jala deeman yaadannoo gaarii akkasii qaban maalummaa keetiif kabajaa akka qaban afaan keetiif aadaa keetiif amantii keetiif sumaafu akkartee kabajaa qabanii guddatan tahaa jechuudha. Fakkeenyaaf amma ijoollee teenya biraa fagaachuun faayidaan qabu. Bakka deemnutti hojii deemu, bakka isaan ta'anitti hojii taa'u hoggaa yeroo qabnuuf nuti amma in dalagannaa in hojjannaa waa gartee if duba guduunfinee keenyaa horii gaafa isaan gartee horii kana dhaalan yoo isaan karaa malee deeman guddisa hamaa guddifne ijoolleen intarneet duraa takka dhiira hamaa afaan buutisaa dhiira diragaa aarsu dhiira farsoo dhugu dhiira waan adda addaa godhu gartee godhu michiyoon tuni gaafa ati duute horii kana isiitu dhaala horiin kee kun bakka ati jirretti bakka ati duwetti karaa gartee diraga bituudha hashisha bituudha karaa gartee farsoo deemuun ni mala jechuudha. So kanaafuu ilmaan keenya kallattii qabsiisuun daayireekshina amantaa keenyaa daayireekshina aadaa keenyaa afaan keenyaa qabsiisuun baay'ee barbaachisaadha. Galatoomi egaa Addis Abebee kitaabbana kanaa kana gartee nu gumaachuu keetii fi uummata keenyaa kitaabban kana fuunee irraa barannee hojitti oolchinee akka ilmaan keenya guddifnu yoo ta'e kuni waan guddaadhaan jaa it's an asset maallaqa keenya yoo kitaaba kanaan binne gartee investi goone malee spending goone kanumarratti yaada keessanis itti gumaachaan jaa. Galatooma.
Hayyee hedduu galatoomii Abduu. Asirratti Dr. Marcos akkuma kaastanii uummanni Oromoo ijoollee isaa gaafa guddisatu oduu durii itti himaa, sheekoo itti himaa, gosa sadii qabu jennuyyuu tokko oduu durii kan pros jedhamu kana yookiin hololoo jennaan afaan Oromootiin. Proosii jechuudha hololoo waan seenessa qabuudha yookiin naareetiif kan jennu kana kan qabuudha. Gama biraatiin walaloodha. Walaloon kun walaloo iyyuu gosa torbaa ol qaba. Oduu durii kanammoo gosa sadii ol qaba. Deebi'ee mammaaksa. Mammaaksi mataa isaatiin innu iyyuu bakka sadiitti qoodama. Tokko tokko kan mammaaksuma mammaaksa ta'e itti himu yeroo tokko tokko immoo kan ciigoo jennu kana riidils isaaniin ijoollee keenya qarra. Amma uummanni Oromoo akka aadaatti egaa kanaan qara. Keessattuu iyyuu seenaa namni tokko namni Yuval Noah Harari jedhamu nama baay'ee beekamaadha. Kitaaba daa'immanis barreesseera namni kuni. Namni kuni maal jedhaa ilmi namaa achiivmentii isaa keessatti yookiin aga amma wanti guddaan itti milkaa'e seenaa yookiin istoorii uumuu isaatiidha. Seenaa sana istoorii sana waan uumeef sadarkaa amma jiru kanarra gahe. Ammallee istooriin gahee guddaa taphata. Oromoo keessatti oduu durii gaafatti man oduu durii qofaa miti kan itti himamu. Zeeraal moraal leessan karaa ittiin disiplinii barsiisnudha. Karaa akka amma Abduun kaase kana nama gaarii jechuun kan akkamiiti? Namni gaariin, intalli gaariin, ilmi gaariin nama akkamiiti? Itti himuu qofaa miti? Seenaadhaan gaafa itti himanidha kan namni sun irraa baru jechuudha. Ijoolleen baay'ee jaalatu waan san. Yeroo tokko tokko akkasumatti nama gurguddaa fi maybe yoo raashinaalii ilaalle maaliin seenaa qamalee, seenaa jaldeessaa, seenaa leencaa maali jechuu dandeenya. Leessaniin duuba jiru garuu baay'ee guddaadha. Fakkeenyaaf qorannoo tokko kan ani geggeesse fakkeenyaaf uummanni Oromoo walqixxummaatti amana. walqixxummaa gadaan walqixxummaa dha'eera. Riilii mee Oromoonni walqixxummaa durumaa jalqabee jalqabaa afoolaa isaa keessa maaltu jira? Oraal liitireecharii isaa keessa wal caala moo wal caalchisa moo qixa ilaala kan jedhu tokko laaluu fi oraal liitireecharii dhuma mataa isaan analaayiz godheen ture. Sarpiraayizingli walqixxummaan achi keessa illee jira. So karaa afoolaa saniin karaa oraal liitireecharii saniin walqixxummaa illee hin barsiisaa jechuudha. Kanaafi nuti immoo dhalli ammaa kuni dhala gardhabee akka hin taane fakkeenyaaf akka addee saabeen jettee diyaasporaadha nuti diyaasporaa qofa otoo hin ta'in arbaanaayizeeshiniin magaalummaa babal'ateera. Oromoo hedduun magaala jira. Oromoo hedduun even afoolaa durii san irraanfateera. Ni irraanfatama. Amma garuu barri bara barreeffama waan ta'eef waan sana barreessine tokko kireetiiv raayitingii akkuma addee saabee kana haaraa uumnee barattoota keenya ittiin barsiisuu ijoollee keenya ittiin barsiisuu lammaffaa isuma jiru sanii iyyuu barreeffamatti jijjiirree siidii fa'aan viisiidii fa'aan tarii egaa qophiishii irratti ni argina ijoolletti namni gurguddaan himuun. Karaa istoorii teelingii kana babal'isuu qabnan jedha. Amma gara addee saabeettiin deebi'aa. So xiyyeeffannoon kitaaba keetii baay'inaan maal irratti addee saabe?
Inni ijoollee wanti inni barsiisu akka sodaa malee waan hawwite itti tataafi akka gootu gabaabaatti wanni moral lesson akkaataa mariif jettu sana wanni kitaabni kun barsiisu akka ijoolleen sodaa malee waan manaamte takka yaalii gootu. Fakkeenyaaf amma kitaabuma kana wannoo jalqaba isaatii fi hojii isaa keessa fakkeenyaaf namni isa kana illustreetii yookiin immoo suuraa isaa kavarii isaa reef ol baastee turte akka malee namatti tola. Baadiyyaa teenya fakkaata. Malee hedduu waan kalarri isaatiillee bifti inni kun itti godhamellee manichi keessaa baadiyyaa ta'ee mukkeen asii kana. Mee yoo suuruma tanaa yoo laalte ijoolleen tun harki isaaniitu samii gartee kilaawud tuqee jira. Kana barsiisa mucayyoon isa kana illustireeshina kana goote mucayyoo amma 17 amma isuma kan istoorii tana keessallee jiraachuu baattu namni kun artii kana waan godhe. Ilma amma 17 kana godhu jechuun waan xiqqaadhaa miti. Sunillee hawwii ijoollee teenyaa ta'an kitaaba kana yeroo dubbisaniif taati jedheeti ni yaada. Maaliif amma 17 namni kitaaba illustireet godhee kitaaba pablish tahee godhu jechuun waan laaftuu miti. Waan yeroo atleast waggaa tokko guutuutti fudhattee goote. Jechuun namni ijoolleen wanti. In terms of waan baratanii fi fedhinnaa dandeettii rabbiin adda adda nama hundaaf kenna. Amma ijoolleen hawaasa keenyaa ta'a waan artii kana dandeettii qabdu yoo jiraatte tajirtuu ni jirti. I know for sure ni jiran ijoolleen dandeettii rabbi kanneef. Yoo waan akkanaa kana fa'aa hojjanna jedhan already fakkeenyi jiraaf. Fakkeenyi kabiraalleen of course inni jira lafa tanarraa. Garuu ammoo kitaaba intartii Oromoo barreessite. Kan ijoolleen ilmoo nama 17 illustireet goote arguu jechuun innummaan sunuu ifiifu abjuu addatti namaa kenna. Istoorii kitaaba kana keessa jirtu callaa osoo hin ta'in. Waan hedduun irraa gammadeessa kana. Ijoolleen waan bifa adda addaa qabu jaalatan beeta halluu adda addaa waan nama ifaa. Waan istoorii hoggaa dhageeffatanillee waan isaan hiraarsaatii fi. Kana qofa laaluun fedhanii amma muuviin takka gammachiisaa ijoollee hawwii keessa kaayaa akkasuma amma kitaabni kunilleen gabaabaadha kan ijoolleef sirritti itti tilmaamamee godhamee nama hedduu waan nama baakgiraawundii ijoollee qabu waan saayikoolojistii garaagaraatti illee dudubbisee waan kana yeroon fixee booda lallaalanii warra biyya kanaatii fi hedduun faamilii teenyallee nama hedduu dubbisise. Irratti mari'adhee wanni kun bareeda bakka kana akkas jijjiire kan akkas goona jaanii asiin geenye istooriin hundinuu dirqama gartee waan guddaa takka if keessaa qabaachuu osoo hin ta'in wanta xiqqoo irraa fudhattu kasii waliin turu santu irra ulfaataadha. jeetin yaade akkasi ka kitaaba hunda siifin immoo
namni bitanii haa dubbisanii
hedduu namatu tola.
Garuu akka dubartiitti hedduun si dinqisiifadha. Dubartoonni keenya I don't know maybe very devoted kanarratti jalqaba bara 1838 bililleen barreessite ijoollee fi jechuun afooladha kan isheesi garuu baay'ina walaloo sirba kana gara afaan Oromoo fi afaan Jarmaniitiin barreessite. Taanee ganamee yaa'ii bara 1856 intala Oromoo jettee kitaaba mataa ofii barreessite baay'ee afaan 30 jijjiirame kitaabni sun bara sanitti garuu kaayyoon ishiin guddaan barumsa Oromiyaa galchuu ture ganamee yaa'ii otoo hin argin duute. Achiin booda Asteer Gannoo kan kitaaba qulqulluu hiikuu keessatti gahee guddaa qabduu ture harka 70 kan ishiiti jedhama. Isiinis jalqaba barsiisaa yookiin basic education itti Onosimos wajjin baay'inaan kan ishiiti kitaaba barreessite yeroo san Oromiyaa keessa baay'ee disseminate ta'ee ture kitaabni ishii kun mana barumsaa shamarranis bantee ture otoo jennu ishiin naqamteetti. Achi even ammuma iyyuu immoo dhiyootti dubartoonni akka Ababaa Hararisheet taafas ayyaantu as jirti naannuma Brooklyn Parkii kana jiraatti kitaaba daa'immanii barreessan. Kana yoo laallee jennu harki caalle dhiirri kitaaba daa'immanii barreessine miti. Anu iyyuu barreessee hin maxxanfamne malee kan maxxanfames jira actually barattootaaf daa'imman yoo ta'u ta'in sadarkaa iskuulitti Keembiriij kan badhaasa jalqabaa kanan ittiin fudhadhe iyyuu ogbarruu akkasiisaniini. Egaa jira shamarranitu baay'inaan garuu irratti hirmaachaa jira. Galata guddaa qabdu warri duubaa dhufaa jirtanis akkasuma jajjabaadha. Dr. Marcos isinittiin deebi'aa gara keessaniin dhufa. Daqiiqaa 10 qofaan nu hafe ishii keessaayyuu gara dhumaa egaa beeksisaa dabarsina. Mee ergaa dhumaa qabdani?
Wanni hedduun jedhameera. Kunin prolodii eebba kitaaba kanaati. Ammoo adde saabeen potenshaalii kitaaba kana yoo laalu halluun isaa haalli isaa itti ibsame it tells ofumaan haasaya so garuu sarfasima xiqqoo akkas waan tuttuxxe fakkaata ganaadha hin tuqamne seenaa bal'atu jira riseerchii gootee buuka hedduu ijoollee qoruu ka dandeettu seenaa abbootii teennaa baadiyyaa deemtee isaanirraa warra seenaa himuu danda'an ijoollee baacoo ijoollee dubbachoo warra danda'an kanneen irraa guurtee hojii guddaa akka jiru natti mul'ate. Kanaafi jabaadhu siin jedha ammoo hawaasa Minnesotaatiin guyyaa kanaa hundinuu baanee asirratti hirmaannee isiinis jabaadhu jechoo assaayimentii ittaanuus kennuuf nurra jiraa jedha karaa kiyyaan Galatooma.
Hayyee Dr. Galatoomi. Abdu.
Galatoomi Dr. Waa'ee bilillee maqaa ishii kaasuun kee hedduu na gammachiise.
Yaa bilillee Mahabuubaa.
Yaa seenaa ishii gaafa tokko silaa dhiheesse gaariidhaani dur gaafa barsiisaa ture seenaa ishii ijoollee barsiiseen ture waan nama ajaa'ibu. Ammallee Berliin keessa monumentiin isin dhaabbata. Oromoon Berliin keessan.
Munik jira.
Munikee Jarman keessatti warri jirtan bilillee dhaqaatii ilillee kaayaaf monumentii si jala kaayaa intala Oromoo Mahbuubaa. Duuba Doktor amma wanniin jechuu barbaadeef obboleen kiyya ijoollee teenyarraa waan guddaa baranna beeka. Isaan barsiisuu qocallaa osoo hin taane irraa baranna keessattuu zamanii teekinooloojii kanatti واحد واحد دو غرا كان ابو جوله دنيا هندوم سنا نوتي ام هادي فما جولن كبا كان كاي سامجان كي تيكاني ام تكدن ام ام تدفي دوالي نغافتا غافيله نغافتا هو غافي نغافتا كنا باين رابرت وانا ان بين سيرين غافدا كبولين غدا اكستين ديفز اب او غادفي wani kana bibita mastika wana kana kana bibita manaka gafi na gafatef kuno barazine ke kana njan tinkere jigoro de jolle kuni mali ful duraf jollen kana rabbini sane kana kana akra far develop ko ran sangar gara jachu yommo de ma siman luga fatamiti kana jete tete dende ti sa ke se tsa de na jachu la amma nuti ani ba oromia tingu dede wari ba oromia kuni jima kama majanga jiman da wada jani dukuma ifi ume ifi da wada jani gana magana ma botin kenya harara kabti akati de number badani nu ariani galgala mirkane kabani akati de number badani nu arian duga barbane nuti ragudan yolle ba oromia da aboti kenyo sun argin gudende wallahi wallahi kanani sinjechu barbada wan hama jima kana rafagachu wan farso rafagachu diraga rafagachu tambo rafagachu akka yero sira tambo ra kan tansan jima kan tansan farso ra kan tansan ilman ke sani kan tansan isingoda si rafagada ilman kenya qadri ha gonufi wan ta kan ja sarati rasulullah sallallahu alaihi wasallam malje man la yahtaram saghirana kabirana wa yarham saghirana laysa minna malde chuda tikka khinaf merci khangone kharahmatan gonef gudda khinna khan khabajne nur rahimiti ilman khinna rahmata ha gonuf merci ha gonuf harifan nufi hinja galatuma atilen galatum saba adiya wa khana fidu khitif
haye abdu galatum yedui saganta khinna tudumajra harra saganta hara afan oromotani saganta hara jalkaba war studio senu tani negaru harkanati kabajru ade sabe erga duma kadabarsatun asuman sida ma charran saganta kenya netumur
ay galatomi galatoma simbirtu media etu galatoma dr marco satilen galatomi amma erga damsi raboda galatoma eventi kana kitabni khun an kitabani barrese male kiyamiti kan hawasati kan itti fudura fille jollete nya fayadu jete niyada ammat khafu ammalle ogamma kitaba kana isingehe charra ijollete seni wajisa yero kenitani fi kitaba kana gatta wajindu bisa mal wani fulu khumal ja mal irabaranne me mal irayad danja jollete senle kafada akkasuma wal fulatani yo ana saytanin qabana le kitabni khuni conversation starter janin in english beta wan hasaw bashannana ittijal qab jalqabu maati daftahu wan nama khofalti sajira wan nama bare sawa kajoleri fati sajta kaysa jira sanille walindu biftani gabadu male gorsa kaysa qaba maqa amma fakenya faka kulani faka isajira maqa ibsa ka isajira su ufata jolle ada ufata ka isajira jollentun fu la fiti maqa isani maqa behan maqa habosani maqa bulaiti sani ka isat arkani heddu ira gamadan jeteni ada galatoma wani abisa saturday okay safti guya sagali me guya sagali minnesota ti hani pen technical college ti taha sala marra hanga saashani fcinati sa africa santeni somo biya kana sala marra hanga saashani fcinati jolle kopinta jolle ti wan jolle gamachi sa ta kayero magababa afgone akka gate kitaba kana manati singalchinu kayon ti kan kitaba kana akaini library biya kana unda kaysati arkamu baka akka Barnes & Noble ifa kaysati arkamu kana gosi chudafka hawasa barbatisa nama barbatisa la ummane ama library yo daitani kitaba kana ingafanne kitaba namni check out in go ne yo kitaba namni dufe indubisne wanti library shelfi sanira baka garte gubani finjirtu akasi isin barbaachisa nu hawaasni keenya yoo isa kana duuba jiraate hedduu hedduu afaan oromoo shelfii Ameerikaa keessa kaayuu dandeenya biyya biraallee akkasumatti fuulduraa